kalsooni dahantiya ka shayda ruul hantiyay nafta Soni da hakiya ka shayda ruul hantiyay nafta kali
Qofi kaafiro iga shaday kalgacan lama siba kufki Qofi kaafiro iga shaday kalgacan lama siba kufki
Ikalkaliyay
Ikabo macan
Ikalkaliyay
Ikabo macan Qofi kaafiro iga shaday kalgacan lama siba kufki
Ikalkaliyay
Ikabo macan
kalin qaadaya
katiyerayo anano kornoqoy
kaali
sikaali kaali
kordiyo ishtigu kalin qaadaya
katiyerayo anano kornoqoy
kaali mahani kenudibo yaani kara ku galin kuwacha al qurbada kaftan kenudibo yaani kara ku galin
marhadahay kaskud ino kara sayin kalmad uma qalma marhadahay kaskud no kara sayin kalmad uma kalmay
tea coffee sai
ikol koriyo
tea coffee sai
andor tayo marhaday kaskud ino kara sayin kalmad uma kalmay marhaday kaskud ino kara sayin kalmad uma kalmay
Tea coffee sai
kandor tayo
Tea coffee sai
kide gayo
Kasagara shariyo kun hawen kwaan
Karamayo kide gayo
Kare mani kare ashtigu kalin qaadayaan
katiyerayo tarano kornoqoy
way kanee
way kanee